wantega. Oba kama suchi baby kwe wantega. Ila miruji chidi ya vye wakola. Nalipulu sani ya diya kwe wambega. Yeah, I dedicate this one. Katu yunge mitima. Katu wanye matu menye mitima pana. Onjaga la chivaluma. Sikola mweso vi. Echawa, tokola mweso vi. Ochawa, funa meseji. Ocha, tokola mweso vi. Only sniper sharpshooter. Mkuba kuba target is over. Only sniper sharpshooter. Mkuba kuba target is over. Only sniper sharpshooter. Kumo before vye bayi Pati zitekekewe moche chosi Oba tuzirete eventi kisi Labu tujiteke kurotationi Kampala everybody mention this Sikola mweso vi Enchawa Tokola mweso vi Ochawa Funa meseji Ocha Tokola mweso vi Only sniper sharpshooter Mkuba kuba target is over. Only sniper sharpshooter Mkuba kuba target is over. Oba tuzirete eventi kisi Labu tujiteke kurotationi Kampala everybody mention this Only sniper sharpshooter Mkuba kuba target is over.